Te whanake tuatahi, te kākano.
Te mahi rima te kaumātahi. Exercise 51.
In this exercise, you will hear a short sentence in English, which you should interpret into Māori. This will give you practice with the possessives involving only one person. Use the long forms tōku, tāku, tōu, tāu, tōna and tāna and their plural forms. It will also give you practice with the ā and ō categories. Whakamaoritia ēnei kōrero. Interpret these sentences. Hei tauira ēnei. Ā.
My sister is dead.
Kua mate tōku tuahine.
E.
Her daughter is 6 years old.
E ono ngā tau o tanata māhine.
Tahi.
Your book is on the table.
Kei runga tāu pukapuka i te tēpu.
Rua.
His sisters are beautiful.
Hea tāhua ōna tuāhine.
Toru.
Your coat is on my bed.
Kei runga tōu koti i tōku moenga.
Whā.
That is my blanket you have.
Ko tōku praike te tēnā.
Rima.
John is my friend.
Ko hoani tōku hoa.
Ono.
I have 4 older brothers.
Toko whā ōku tuākana.
Fitu.
My shoes are missing.
Kua ngaro ōku hū.
Waru.
Where is your hat?
Kaihia tōu pōtai.